Akiona ni mimi ni shida, game nacheza ka FIFA. Mchana na baki akinita, gizani nashika malika. Ukiteka utakula mapiza, fala najifanya Jesus. Kitambo ni kuanga na shida, kwa ground akuja maliza. Kenya na seti ni da corona, boss mbono nakuja kuomba. Na family baki amechoma, cheki madengi amekaa kwa kona. Kumedi ni taska sida, changanya gorana na Kingfisher. Usoro ni mingi na ni, tukitembee na baki ameti. Squeezy the boys ame chill, vako za kwenda kuibali switch. Madenge kanairo ni wengi bro, chungo sipate ukedi. Mambo ni mengi, biz legit, nigga leaded na fegi. Kutoko na tokwa, ukinianika na kuja na mbogi mebonda. Kuchoma mashada ndo zedu, kama higava mikono ni refu. Shenki dogo ushiki, pole pole unajenge wa inchi. Nangios ni stripper, hana mashida, kwanza ni demo kanisa. Na bado natisha, tisha, mechora matatu kwa mweli mzima. Wale madema metobo wapake, shara kucheza na njuanga. Squeeze madem lugha yao ni kila meli sare kukula Ferrari. Akutoki maganja kikuitanga hani na ngeo semeja usherati. Wacha ni washe maswazi tumedi, cheki seti, wacha ni medi. Akiona ni mimi ni shida, game nacheza ka FIFA. Mchana na baki akinita, gizani nashika malika. Ukiteka utakula mapiza, fala najifanya Jesus. Kitambo ni kuanga na shida, kwa ground akuja maliza. Kenya na seti ni da corona, boss mbono nakuja kuomba. Na family baki amechoma, macheki madengi umekaa kwa kona. Kumedi ni taska sida, changanya gorana na Kingfisher. Usoro ni mingi na ni, tukitembee na baki ameti.
Bad bitch anadai kuna venye na maliza. Haga bigi anasema nafanana na sidika. Itabidu meshika shika rasa jegi mpaka sasita. Maniga maniga thick thighs zinatuliza shida. Underground ana chop bills na watanganisha everywhere. All boys wanapata chills hadi shuri ana stop and stare. Tuna trap trap bila burden, trap trap kitu suru na kala. Tuna skank skank hadi ngware skank skank kutadhani ni challenge. Tuna trap trap bila burden, trap trap kitu suru na Karen. Skank skank hadi ngware skank skank kutadhani ni challenge. Codes. Yeah.
Akiona ni mimi ni shida, game nacheza ka FIFA. Mchana na baki akinita, gizani nashika malika. Ukiteka utakula mapiza, fala najifanya Jesus. Kitambo ni kuanga na shida, kwa ground akuja maliza. Kenya na seti ni da corona, boss mbono nakuja kuomba. Na family baki amechoma, cheki madengi amekaa kwa kona. Kumedi ni taska sida, changanya gorana na Kingfisher. Usoro ni mingi na ni, tukitembee na baki ameti.